usichukulie poa. Life is not easy. Hey, jishughulishe kuwa busy. Hata wakikukosoa wapuuze.
Tafuta pesa mpaka waje wajulize. Who are you?
Jina langu tafuta.
Ah, yeah.
Sichoki hata kama iwe chini ya maji.
Wakiuliza who are you?
Jina langu pambanaji.
Awe.
Sichoki hata kama iwe chini ya maji.
Watakucheka. Watakucheka leo. Watakucheka leo. Kesho watakuheshimu. Watakucheka. Watakucheka leo. Watakucheka leo. Kesho watakuheshimu.
Hey. Kafara na tunguli wezi pata majibu. Sali usiku na mchana, Mungu atakujibu. Na usiende pupa, tafuta taratibu.
Binadamu hawana huruma.
Yali nisibu mimi
na mwamini ile juu.
Baba, baba,
maana yeye ndo mkuu.
Baba, baba,
wakiuliza eti mimi ni nani?